Ebitongole binnakye wabyongedde okwennyamira olw'obutabanguko bweyongera mu makani wankubadde amawanga gataddewo amateeka n'enkola ebikugira omuze guno. Okusinziira ku bibala ebitundu 9/10 eby'abakyala baali batuusiddwako obutabanguko mu Uganda, ate 5/10 baali batiisiddwako mu nkolagana yaabwe n'abaami baabwe oba n'abasajja baabwe. Grace Nayiga akulira ekitongole ekya UGANET agambye nti wadde ensi yassaawo ennaku 16 ez'okujjukira ebyetaagisa okulwanyisa obutabanguko obwesigama ku kikula gujabagira abakyala be bawangaalira mu mbeera y'obulwadde obuleeta mukenenya.
Wewaawo nga tukuza ennaku zaffe zino 16 ensonga y'abaana ab'obuwala n'abakyala abakosebwa akawuka ak'omukenenya tujogerako nnyo era nayo twongera okugikkaatiriza nga tugamba nti basanga okutulugunyizibwa okw'enjawulo. Mu biseera ebisinga ojja kwesanga nti mu maka gaffe eyo gye tuwangaalira mukenenya bw'asooka mu nju n'obutabanguko buyingirawo, ate obutabanguko bwe busooka mu nju ebiseera ebisinga ne mukenenya ayingirawo. So bwe tuba tulwanisa ensonga z'obutabanguko naddala mu maka tukikkaatirizaako kubanga tumanyi nti nakyo kiyina engeri gye kyongeramu.